nimejaa usafi unabaya. Nimepata sijakosea. Jamani, this crush is on fire, on fire. Akia Mungu sito retire, oh retire. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa paka sura mbaya, hey, fire, girl you on fire. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa paka sura mbaya, oh, oh girl you on fire. Penda ukidance slowly ni hatari, ukidance slowly ni hatari, ukidance slowly ni oh, oh. Wanipatia faraja, haya so mapenzi baraka. Dunia nzima unanipenda mi, sina simple. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa sura mbaya, oh, oh girl you on fire. Napenda ukidance slowly ni hatari, ukidance slowly ni hatari, ukidance slowly ni oh, oh, oh. Oh, you won't.